ɓataake Paul gadano faade e Thessalonike naaɓe. Goo Thessalonike naaɓe simoore goo. Komin Paul Siloe wondude Timote mbindi oɗo ɓataake. Amin mbinda dental gongnimɓe Thessalonike kaɓɓingal e Allah Baba o e Joomiraaɗo Yeesu Almasihu ngal. Yo Allah waɗa noon moƴƴere e deejere. Amin jetta Allah sababude mon onon fof e kala saha. Kadi min ceerani e miijaade noon e toraali amen. Min ceerani e siftorde e yeeso Baaba men Allah golle hoolaare mon e darnde yidde mon wondude muñal ɗamaawu mon e joomumen Yeesu Almasihu. Bandiraaɓe ɓe Allah horsini, amin nganndi ko on suɓaaɓe, ngati kabaaru moƴƴo momin kabriɗe on o ardaani e mon haala tan, kono kadi o arde e mon ko sembe, o arde e mon ko ruhu ceeniiɗo o wondudo e yananaare timmude. E dow ɗum oɗon nganndi no min ngooruno e nder mon ngam mon. Onon noon on gonti ñembooɓe min e ñembooɓe joomiraaɗo o, sabu on jaɓɓiima konngol ngol e nder leɓte keewɗe jaɓɓoɗeɗon ngol wertaade nde ruhu ceeniɗo addata nde. Hono noon on gonti yeru ngam gomdinde diwaan Masidowan e Akaayi fof. Ngati koto mon konngol joomiraaɗo ngol ooli nanaa ko wonaa Masidowan e Akaayi tan, hoolaare mon e Allah anndaama e kala nokku haa sohlaani wooda ko min ɓeydi heen. Ene wiyee faade amen holino jaɓɓoriɗon min e holino tuubiriɗon e Allah goppuɗon sana munuuji ngam sadude Allah guurɗo gongiyante o, e ngam tijjaade ɓiyiko giwoowo dow asaman mo wurtine hakkunde maayɓe o, hono Yeesu dandowo en e fitina ñaawoore aroore nde. Goo Thessalonike naaɓe simoore ɗiɗi. Bandiraaɓe, oɗon nganndi onon e koye mon garal amen to mon waasaani ɗo yuumti, kono munen fof e leɓteede e yennede e nder Filip no nganndirɗon ɗum ni. Allah men o rokkii min cuusal habrude on kabaaru moƴƴo o e nder sipirooji keewɗi. Waajuuji amen tuunaaki wonaa e jumre, wonaa e anniyaaji tunuuɗe, wonaa e kala bantayaagal, kono tawde Allah ƴeewtindiima min ngam resnude min kabaaru moƴƴo o. Hono noon amina kaala tawa min njiilaaki ko weli yimɓe ɓee, min njiiloto koko weli Allah ƴeewtintooɗo ɓerɗe men o. E nder ɗum oɗon nganndi min meeɗaa jeyde hay gooto. Allah ina seedi yidneede meeɗaa wonde faandaare amen. Min njiilaaki teddungal giwngal e yimɓe, wonaa giwngal e mon, wonaa giwngal e woɗɓe. Ndenne dey e komin ngunni nelaaɓe Almasihu o ko amin mbaawno fawaade on, kono min ngondiri e mon ko newaare mawnde no yummiraaɗo toppitorto ɓesngu mum ni. Wonaa yettinde on kabaaru Allah moƴƴo o tan min njiilotono e korsa min jogani on kaa, kono kadi ko rokkude on ngurnaama amen minen e koye amen nde tawno on gontii tiɗɓe min no feewi. Bandiraaɓe, oɗon ciftoro golle amen e tampere amen nde min jeynata on kabaaru Allah moƴƴo o nde. Min ngollotono ko jamma e ñalawma, mbele amin mbaasa fawaade hay gooto e mon. Ko on seedeeji Allah ne kay ko seede. Min gondire e mon onon gonɗinɓe ɓee ko gondigal ceenningal peewngal ngal alaa feloore. Oɗon nganndi kadi min daraniima gooto e mon fof darnde baabiraaɗo e ɓiɗɗo. Amin mbaajotono on, amin ndeeñatno ɓerɗe mon, amin jaɓiratna o yo on nguur nguurdam ɗam Allah noddowo on e laamu mum e darje mum haandi ɗam. Ko ɗum ɗo waɗi min ceeraani e yettude Allah. Nde nanɗon konngol Allah ngol min kaɓri on ngol, on jaɓɓoraaki ngol konngol yimɓe, jaɓɓorɗon ngol koko ngol woni tigi rigi koo, hono konngol Allah gollotoongol e nder mon onon gonɗinɓe ɓee. E nder ɗum banndiraaɓe, on mbayino dante Allah kaɓɓiiɗe e Yeesu Almasihu gonɗe e diiwaan yuute ɗee ni. Ngati yimɓe leydi mon e koye mumen leeɓtiri on no yahuude en leeɓtiri ɗe ni, ko kamɓe mbari joomiraaɗo Yeesu e annabaaɓe ɓee, ko kamɓe leeɓti min ngoni ɓe mbelaani Allah, ko kamɓe ngoni luundiiɓe yimɓe fof. Aɓena kaɗa min waajaade heefereeɓe ɓee mbele ine mbaasa danndeede. Hono noon ɓe ceeraani e timminde bakkutuuji maɓɓe, kono kuugal Allah wattindiima heɓindaade ɓe. Banndiraaɓe, minen to baŋnge amen ɓe cuuɗiɗon gite mumen maa won dumunna, ɓe ɓerɗumen ngonde mon e kala sahaa. Doole amen no ponno alaa no min mbaɗaani ngam yiitude jeese mon, sabu min yiɗi no ruttaade to mon. Min Paul mi yiɗi no ruttaade to mon cili ɗiɗi, kono seytaane haɗii min. Holi gonɗo ɗamaawu amen, weltaare amen, faaro amen e yeeso joomumen Yeesu ñannde gartal mum? Mate wonaa ko onon? Eey, ko onon ngoni teddungal amen e weltaare amen. ko Tesalonik nabe simore tati. Ndemin nati wawde fadde, min tawi ine fewi min keddo aten minen tan. Min nela Timote bandi amen golludido Alla e kabaru Almasihu mojo, mbele omo sellina berde mon, o wajo on ngam tinude holare mon. Min nelinimo ko mbele kibe jonide ine mbasa yirbinde hay goto e mon. Ngati onon e koye mon, onon gandi ko dum podana den. Ndemin gondi e monde, amin biat non mayen kibe, onon gandi ko non wori. Ko dum wadi, nden natumi wawde munde, nelmi e mon ngam humpitade holare mon, e dow kulol woto jaribtodo o danjeno jarabori on golle amen gonta mere. Joni non Timote ummitimoto mon arti e amen, o habri min holare mon, korsa mon, teskuye mon mojo mo jogandon min e kala saha o. O habri min nomin jewndiri on ni ko non jewndirdon min. O addane min on kabaru beldo fof. Hono non bandirabe e hakkunde wabuji amen e kibe amen fof, holare mon sembini berde amen. Hankadi min ngurti tawde on kebindima e jomirado. Holi fo njettor min bawat rutude Alla e wonande dendangal weltare nde min kebiri on yeso makko kanko Alla meno. Jamma e nyalawma amin nyaagomo nyaagule tide ngam yide jese mon mbele min timmino ko ngakki e holare mon ko. Yo bammen Alla e hore mum e jommen Yesu pittu lawol amen hamin jetto on. Yo jomirado yennu yide mon ha watta rufde hakkunde mon e koye mon, hakkunde mon e yimbe fof, ha wayno yidde nde min jogani on de ni. Hono non yo sellin berde mon kanko jomen Yesu ngonon senibe be ngara felore e yeso bammen Alla nyande gartal makko kanko e senibe makko be fof. Go Tesalonik nabe simore nay. Bandirabe, heddi ko amin nyaago on kadi amin baajo on dum do e inde jomirado Yesu. Min jangini on no poddon wurdude e no poddon welirde Alla. Odon bada dum ni kono non beydo de yarude hen yeso. Odon gandi holi jamiroje min jetti non ummade jomirado Yesu. Alla yidi ko cenogol mon. Nden non o yidi ko konjodon fijirde goto e mon fof ama jom suudu wondire mum senare e teddungal tawa habbaaki e fijirde no heferebe be ganda Alla be ni. E on fannu non woto hay goto funtu bandum toñe dum ngande ma jomirado o nyaaw dum fof. Min kalani no on dum te min dentini no on dum no feewi. Ngati Alla noddani ene tuundi noddi en koy senare. Hono non kala duunjo kan hala wona neddo duunyi duunyi ko Alla dokkudon ruuhu mum cennido ko faati non e jidindiral hakkunde mon sokrani min binda on hen. Ngati onone koye mon Alla holli on no poddon yidondirde hakkunde mon. Ko dum kadi woni ko mbadaton faade dendangal bandiraabe wonbe diwan Masidwan fof no fotiri. Kono bandiraabe amin baajo on yon beydo yaarude hen yeso mbadon teddungal mum fof e wurde e deejre topito don haaju mon nguuron warñeende mon no min jamirirno on dum ni. Mbele odon ngorano feewri faade be bolbe mbaason yowitaade hay goto. Bandiraabe min jida mbaason andande daanibe be mbele don baasa sunade no be ngala damaaw be ni. E der dum so tawi eden gongdini Yesu mayite wurti eden poti gongdinde kadi ma Alla addu Yesu addira dum e gongdinbe daanibe be sababure mum kanyum Yesu. E dow dum ko dum do min kabrata on yewitaade e kongol jomirado. Eden be gattal jomirado gal jogori tawde ina nguri be en gardota ko mukdaanibe be. Ngati so yamirore rokkama mawdo malaika jo wulli butufal Alla wuti jomirado o kanyume hore mum iwat dow asaman jippo te ko adi fof ko maybe gongdinbe Almasihu be ngurtata. Cagal dum enen wurbe heddibe be chafde den e mabbe faade der duule potto en e jomirado o der weyo. Hono non gonden e jomirado ha abada. Nden non yo goto mum fof seminir bernde bandum din konguli. Go Tesalonik nabe simore joyi. Bandirabe on choklani vindede ko faati e sahaji walla dumunnaaji. Ngati onon e koye mon odon janana nyangu jomiraadu ngu jogori ardude kono gujju ardata jammani. Sangana yimbe biyata ndaw deejre ndaw kisal ko nden bomaare marbato e mumen no musegi ngati wereni tebe ndadata muk. Kono bandirabe onon on gonani e nibbere sahungun nyangu ene bettiri on no gujjoni. sabu onon fof ko on bibbe annore ko on yimbe nyalawma en jeyaka wona e jamma wona e nibere den non woto daanoro den no wodbe be ni peren gite gondene hakkilaji men ngati daanotobe daanoto ko jamma mandilobe be mandilta ko jamma kono enen jeyabe nyalawma be gondene hakkilaji men borno den holare e yidde wona wutte men palotodo kure pido den dama uddandore wona lafa men jamdi ngati alla fodanani en halkare fodani en ko yen kebir joomi men yesu almasihu dandore kanko ma en de no mbele so en pergire so en dani eden gurda e makko so arti hono non baajo dirte e koye mon bamto dirte e koye mon no gondon e wadirde dum ni bandirabe amin nyaagon yon teddin gollotobe e der mon fotobe on faade joomirado o ene dentina on be jogode e mabbe kaddi teddungal ngidiron be golle mabbe yo dejre wonat e der mon bandirabe amin baajo on dum do dentinte mbaadiji ndegnate berde hulbe deedi ballete lefbe jogantode yimbe fof munyal ndeno de woto hay goto yoftade bonande jiro don ko mujje e kala saha hakkunde mon e koye mon e hakkunde mon e yimbe fof e kala saha gonde e weltare woto ciere e torade e kala fannu jette Allah ngati ko gon sago o jogi e mon e kabundiral mon e Yesu Almasihu woto nyife ruhu o woto njawe hala annababe ka kinyoto de hunde fof njaggon ko mujji ko konjodon bonande e kala no de wayi wade yo Allah jom dejre o e hore mum sennu goto e mon fof no fotiri yo hakkille goto e mon fof fitande mum e bandu mum ndese e timmende tawa ngala felore ha nyande gattal jom men Yesu Almasihu noddudon o ko adi yanke te ko kanko timminoyta dum bandirabe torante de min minenne njettine bandirabe be fof urnali amen cienidi mbode yamiro on e yeso jomirado o yo odo batake tarane bandirabe fof yo mojjere jom men Yesu Almasihu wonemon.